Jenzikiriza chimanye, jenzikiriza bambi, jenzikiriza chuwabalala, kubanga kema ziba, jenzikiriza techiswaza njagala nawe ochimanye, ni memba wakanisa, enesiza kulomu sambu, echigamba chaka tonda, echogela kubusatu, jitafuwa mwana na umoyo, na umutonsi era mbukiriza, echikula chafe abantu. Omusajja w'omukazi tuli mu lutalo olunene Yesu yatulwanirira
Zikiriza nti Yesu yafa n'azuukira ate n'enfuna n'obulokozi Yesu we yaleeta ye anyamba okukulanga nti muli mu kkanisa gye yatandikawo omulimu gw'ekkanisa eyasigalawo nabo nkumanyi
Omumu mu Kristo wammaze bukkiriza okubatiza nkumanyi Chakutegeza Omubili na umusai Ebya Yesu Mionaze bikiriza Nebida mwabio moyo Tumifunolo uweleza Jenzikiriza chimanye Jenzikiriza bambi Jenzikiriza chuwabalala Kumanga kema ziba Jenzikiriza Techiswaza njagala nawe ochimanye Ni memba wakanisa Enesiza kulomu sambu
Safiti na yonji manyi Mukama kwe ya umulida
Obuwa ni kachukulu Nembisa ezi simiwa Obufumbo na makanabio Mukama ye ya misao
Zikiriza nti Yesu Aweleze yo mungulu Zemulida okuda Omulundi obo kubiri Abafuwa kusukira Nechimyolo chikwewo Nenyaka olukumi Kufunese mnuje pia Jenzikiriza chimanye Jenzikiriza bambi Jenzikiriza chuwabalala Kumanga kema ziba Jenzikiriza techiswaza njagala nawe ochimanye Ni memba wakanisa Enesiza kulomu sambu Jenzikiriza chimanye Jenzikiriza bambi Jenzikiriza chuwabalala Kumanga kema ziba Jenzikiriza techiswaza njagala nawe ochimanye Nimemba wakanisa, enesiza kulomu sambu Nimemba wakanisa, edamu linda okuda Yesu